Diaspora.
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 Wano mi holliri non katitode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e Group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bange njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guinée e Sierra Leone leede didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji agence ji buy men fuddori ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon do woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray si be ufala wallude an société ji wonde Amérique do ndo be hebira be gollida partenaire be leydi Afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be be Corporate Council on Africa men yidi kadi Business Council for International Understanding daru gol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kon be representi mojobe buy wonbe wadde julagal kande leedi do fala be yawde ka yasi leede Afrique ma aduna on
Abdourahmane Diallo holno feundoride leede Guinée e Sierra Leone ka bangi sariyaji buyno hawra e chadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gollirdi e der yoga leede Afrique de wawide
ko question mo yolandida eden andi parce que en sakon kal si da sonko kalti ka yata wo to taw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari aw nyibi wano lagina Sierra Leone wakilare fota wadi be mari ko de investissement mo fi wallita gol falabe arde investissa ka der leedi ma wombe ka der leedi ton falabe investissu gol be wadi kadi gise ini kitaw ta sa ari fi uditugol societe ma entreprise ara no ko gotum wada demarche fi hebugol kaydiji din fo agrément on hari ara no wona ha lewru wano lebbi hada da habbi joni sinebi ha ko balde tati hada kaydi hada hetti agrément ma on awa wiwdu de societe kadi ledde dino no mari sharia anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wono lagine no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sharia on don ko lagine sallon fo no mari dum don
e der dum non wodi be tanjini don nabay jawle mum tongine e Sierra Leone bay ko delede dum didi daki don mum
donc deja mi hebi wombe lagine e Sierra Leone fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hala ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala be nabu de goldugol Starlink wadobe internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro ko enta maro american do no wodi kadi fala be wano ko fi machinji kamin be do jokkon bay ko fuddade men woni ko seeda yarata ha men heba gastebe nabi dede lagine Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
weltike foto